ZambianMusicBlog.co.
Santa Raymond Bay. Village boy. Tell my vibes.
Atomic bomb superstar boy.
Kale na yamba kuzembeleka, kale na yamba kupapa bata, batita umposa kola mano baby. What should I do to prove that I love you? Ngani kucholo padewe kamba mami I got you. Ulambika kuwa,
I don't wanna do this thing anymore.
Ulambika kuwa,
kale mote hapa magemu vazo. I don't wanna do that. Bad girl, give me romance. Maybe niko kulile Bugatti. Leo chitambao puwa, but you are feeling it. Kupasa wina shkondi never. You are the one I'm feeling it. The one I'm feeling it.
Ulambika kuwa,
I don't wanna do this thing anymore.
Ulambika kuwa,
kale mote hapa magemu vaso. I don't wanna do this thing anymore.
Sometimes unambwene shamo kubarobe. Taumpela na chansi ya kulanda nobe. Kanshi wawa shani, bakupanga shani. Nalyesho kukupele finefi, bastita ufimona. Oh. Na nikape wakani mange uzivasi ningangaleneka. Monday to Sunday ni when fire. But why ulambika kuwaya? Ulambika kuwaya,
I don't wanna do this thing anymore.
Ulambika kuwaya,
kale mote hapa magemu vaso.
Kuwaya,
I don't wanna do this thing anymore. Kale mote hapa magemu vaso.
ZambianMusicBlog.co.